leydi Mali waɗan himɓe 15 yehuɓe hawrino COP27 hawrino ƴewtinade heɓude mosol saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddana himɓe. Drissa Doumbia kalowo dow inde leydi Mali.
Depuis Copenhague en 2009
hello ko hawrino waɗande Copenhague nder hitande 2009 ɗum haali dow filla wattugol jawdi, seni ɗum waɗi hisabu majjum no famte ko jawdi gattandi ɗin ɗuɗa fanon fu. Ɗum tawa kena to amin durwude ko watta leyɗe sembenteje ɗen jottina aadiji wallitidde har jawdi ɗon tan saɗormaji ɗin keddi.
Fadde hawrino COP 27 fuɗɗude, ummatore daranide fi domo ladde e jaye waɗi batu joɗa haale muɗum ñamay leydi Niger. Sani Ayuba ardiɗo JVE domo ladde e jaye.
Sukaɓe ummatore hewɓe keɓi balla gam yarude andinoje ɗe ummatore gaɗi. Ko anduɗon ɗo Niger bonondaji ndiyam no goni e torrude nimɓe sanne kamɓe yoro, ndene ɗum tawa kena yottinde andinoje ɗen e golleji lobbi goɗɗi ɗi nimɓe ɓen keɓi wadde kam fu e tokkitade wadde ƴamɗe fa hawrinde COP nde laato nde Afrika noto ɗuɗo kulle ko jama'are domri e
mum.
Durwiɗiɗde saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji durwonongo hiɗi hargare, ndene wajibi noon laaɓi mara lobbi dawre heɓude mosola saɗormaji ɗi enden joɗɗine nder batu joɗa haale COP 27 o enden. Risinata Wedrago
mo message Allah dane e yaade e kaaloɓe dow inne ummatore garɓe hawrine COP 27 de enden kaw woni ɓe durwa nder hawrine de enden ɓe ƴama haaloɓe nane leyɗe duniyaaru ɓe ɓeyda sembinɗinde aadiji ɗi ɓe gaɗi har ko darta rende ladde e jaye, ɓe tittinkino duw ko watta aadiji ɗi enden kuuɓa. Jon en campaniji mawɗi ɓe curki campaniji muɓɓen kanni wonno bonna ladde e jaye, kan en du ɓuytira ko bonna ladde e jaye
protéger le continent.
Hawrino COP 27 no ɗonno waɗano nder wakkati mo fawarde hannden jo en ande luggi ɗiɗɗe gonno ƴewtinono ɗum nawtoro laabi joɗɗinaɗe nder hawrino COP Paris ton leydi Faransi. Laabi gonɗi no durwa ko watta du ni curki campaniji mawɗi acci bonnude ladde e jaye, amma balla ka leyɗe duniyaaru gonno kawra gan durogo enden ni wala no heƴƴora hano no kawjiɓe domo ladde e jaye bi'iri ɗum.
Lady,